stiga kafuna nyumba ndika mangila sose ndika pangila ine sindi pangila ngati zanga zikuteka na wezi kufambila meso iwe ndine dima mvana kuchopa ndili na koti gawana mesa uma ndiko kandika magwanga matinda koko uma ndikanka iwe sininga kutayo mva nivo iwe ndiwe nzango mva kupula kwanga uza sangala ndine izeki wako ndiwe jakobu wanga nati iwe ndiwe nzanga aditizi mvana usa ndienda jambali wezi wezi tikafika tukutali usa ndilengela somba ngati jina mwari iwe ndinzanga ndinzanga sindinga kuike panja iwe ndimbale usa nama sundi konda ndika sanja iwe ndinzanga ndinzanga sindinga kuike panja iwe ndimbale usa nama sika futa usikamba iwe ndine ni chagogo izeki ni chagogo na kufa I, kuma iyo kumva kuma ndimbila ngati zafuta osafinyika siweka koget sunga kaleba singadika stonken kala patopu niwe chiloket tafutika dipake zonses yeah. Anzanga osa makala ni manta mmanijesa na numuga sanja zigaenda mmanduza mkanga ndikubwela kongo koza kumasamba uu olo nditafaya failo chakutali kutamangisa failo iwe ndiwe nzanga sindiza kuiwala ndine ise kiwako ndiwe chakumbo iwe ndi nzanga ndi nzanga sindinga kuike panja iwe ndi mbale osanama sundi konda ndika sanja iwe ndi nzanga ndi nzanga sindinga kuike panja iwe ndi mbale osanama sika futa usikamba iwe ndi neo ni chagogo izeki ni chagogo
ngani ndani ndekhandi kuziyanga kuti ngati ine ndilize kinde kuti nzanga ndi Jacob nene kandipite kunyumba kwache ndikale ndinapita ko koma akandiziwa bibali